tukipata wanakwepo, wakina nani hao? Tukikosa wanakwepo, iwe kwenye bata au kwenye msoto, hilo ndo tagi langu lipo wapo. Aha, masela na waita majita, masela majita, masela majita, masela na waita majita, masela. Tunakazana na mishe zetu, vialamu vyao vya halali vyetu, kama piano zao sindimba zetu. Si bora tunenjoy miziki yetu, na tukipata tunatumia, tukikosa tunajutia. Siku tukikosa ugali bamia nguna, siku tukipata minyama bia. Masela na majita, ziba riziki nikose, kukesha kwa waganga deile nipote. Kwa Mungu Baba nasemaga asante, yendo nanipaga wangu mkate. Saiti nikiferi we utapata nini, siku nikose we furaha moyoni. Hivi mishe zangu za kuzuyana, unataka nishinde we upate nini? Sitaki masnitch, bora ni party. Sitaki mawitch, kimbiza mawizard, bora ni party. Leo party after party, leo achim party, leo na masela majita. Masela. Hata tukikosa wanakuwepo.